Mwani mwana mvela konse kumwe mwolita kumananso mprogramu ya chelero ya tisanture Bible on tawi ya mtengo patali kwambiri pomwe timamva maumulungu wa kusanturidwa chokera mbuku lopato liika. Lero lendo watu udakale mbuku la rute kongo sara buku limole zuroka kuti chane tingo lero uli pangono kongo sara programu imozi yoka kuti programu kamonso gawidi chane nalo la mrute. Ndipo lero rute chapter 3 tambira verse 4 kuti timvenkani yonse. Ndipo nai mbale Osman chilo la manda amena utsugulela kusantula nkhani yokoma iyi nkhani ya mbuku la rute.
Moni moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lelo tiyamika Mulungu chifukwa cha tsiku ili kuti inu ndi ine tiyenderenso limodzi mu ulendo wathu lelo. Koma poyamba tandilolani kuti ndikukumbutseni kuti mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa Rute chapter 3 verse 1 pana 3. Pamene timaona zochitika pa bwalo loombera tiliku. Tsono lero pamene tisankhula Rute chapter 3 kuyambira verse 4 mpaka 18 tikambirana zakuti Rute amuuza Boazi kuti ndiye mbale womuombola iye. Tsono pamene timatseka programu yapitayi tidalekeza ndi kusankhula mawu anayi a Naomi amene amalangiza Rute kuti atsatirire asanamuuze Boazi kuti ndiye munthu woyenera kumuombola. Mau ake Naomi adalangiza Rute kuti ayenera kusamba, kudzola mafuta onunkhira, kuvala chovala choyenera, ndipo kachinayi Rute amayenera kupita kukamuuza Boazi kuti ndiye munthu amene ayenera kumuombola. Tiyentiwerengeni Rute 3 kuyambira verse la 4. Ndipo kudzali akagona. Upenye apo adagone numuke. Numuvundukule kumapazilo ake, nugone ndi iyeyo adzakufotokozera zoyenera kuchita iwe. Tsono malinga ndi malamulo a Mose, Rute sali woyenera ndi kukhala ndi mphamvu chabe kuti afuse Boazi kukhala mbale wowombola, koma amayenera ndithu kumuuza Boazi kuti akhale mwamuna wake. Komanso ndifuna muone kuti Boazi yemwe akufuna kuti akhale wowombola Rute. Tele zinthu izi zimene zikuchitikazi ndi zimene zapangitsa kutheka kuti Yesu adze mdziko lapansi mwa njira yobadwa ngati munthu mBetlehem. Ndipo Rute ali wokonzeka kuvera zonse zimene mpongozi wake amulangize kuchita. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna ndinene ichi kuti pano pali chinthu china chofunika kwambiri chimene munthu wochimwa ayenera kuchita. Masiku ano alipo anthu ambiri amene ali mipingo, amene amangopita kuchalichi koma asanapange chisankho chovomereza Yesu kukhala mpulumutsi wawo. Tsono nkhani ili pano ndi yakuti monga Rute anayenera kumuuza Boazi kuti akhale mbale wowombola, inu ndine tiyenera kumufunsanso Yesu kuti akhale wowombola miyoyo yathu. Ndiye tikutsindika kunena kuti tiyenera kukhala ndi chikhulupiriro mwa Yesu Kristu, ndipo chiyenera kukhala chikhulupiriro cholimba ndithu chomwe tikhoza kupita nacho kwa iye ndi kumufunsa kuti akhale wowombola wathu. Tele iye ndiye mpulumutsi wathu amene ali mphatso kwa ife monga mamawu a Paroma 6 verse 23 amene akunena kuti pakuti mphotho yake ya uchimo ndi ifa, koma mphatso ya ulere ya Mulungu ndiyo moyo wosatha wa mwa Kristu Yesu Ambuye wathu. Haleluya. Anthu ambiri adzakuwuzani kuti amakhulupirira nkhani yonse yokhudza kubwera kwa Yesu Kristu mʼdziko lapansi lino, koma asanapange chisankho chotsata Yesu kuti akhale mpulumutsi wa moyo wawo. Chimene chimachitika ndi chakuti anthu ambiri amadziwa mbiri yake ya Yesu Kristu ndi cholinga mwina chofuna kumalowa pa mpikisano wa mawu a Mulungu. Kapena tinene kuti alipo anthu ena amene amadziwa ndithu mawu a Mulungu pofuna kuoneka kuti amawadziwa mawuwo, koma mwachisoni asanafike pa malo popunthirapo tiligu pamene akhoza kukumana ndi mʼbale wowawombola. Okondedwa anzanga pa ulendo, kudziwa mawu a Mulungu kokha ndikosathandiza, koma kudza kubwalo lopunthirapo tiligu ndi kumuuza amene ali mʼbale wowombola, inu uyu ndiye Yesu mwana wa Mulungu wa moyo. Kodi inu mudayamba mwagwada pansi ndi kumufunsa Yesu Kristu kuti awombole moyo wanu? Tamvani mawu a Mulungu pa Yesaya 55 verse 6 ndi 7 akuti funani Yehova popezeka iye. Itanani iye pamene ali pafupi. Woyipa asiye njira yake, ndi munthu wosalungama asiye maganizo ake, na abwere kwa Yehova, ndipo Yehova adzanchitira chifundo. Ndi kwa Mulungu wathu pakuti iye adzakhululukira koposa. Haleluya. Tere ndi mau awa. Ndili kukulimbikitsani inu kuti muyenera ndithu kuyika chikhulupiriro chanu pa Yesu ameneyo. Pakutero mudzazindikira za ubwino wochoka ku moyo wa mdima ndi kupita ku moyo wowala. Ichi ndicho chimene Naomi akumuuza Rute kuti achite. Verse 4. Ndipo kudzali akagona upenye apo atagone numuke nuvundukule kumapazi wake nugone ndi iyeyo adzakufotokozera zoyenera kuchita iwe. Ndipo nanena naye zonse nuzinena ndidzazichita. Pamenepo anatsikira popunthirapo nachita zonse monga umo mpongozi wake anamuuza. Taona kuti Naomi akumuuza Rute kuti akafika kumaloko akavundukule chofunda cha Boazi kumapazi wake. Apa pafunika kuvetsa bwino. Ndipo sitikunena kuti Naomi akumuuza Rute kuti akachite zadama ndi Boazi. Ayi. Ndipo ndifuna kunenetsa pano kuti palibe china chilichonse choyipa chimene Naomi akumuuza Rute. Tere ndikunena kuti Naomi sakadamuuza Rute kuti akachite chinthu chosayenelacha. Koma nkhani ili pano ndiya kuti Rute monga iye amene anali munthu amene akhoza kulowa malo mwa mwamuna wake. Tiyenera kudziwa Naomi akumuuza kuti iye ayenera kumfusa kuti ndiye amene akhoza kumuwombola. Koma tiyenera kudziwa kuti chinali chizindikiro cha mwambo wofusa kuti alowane ndi mbale wa mwamuna wake amene anafa. Tsono taonani mmene zinali pa malopo. Antchito onse amene amakolola anali pomwepo ndi mabanja wawo onse. Ndipo Naomi akumuuza Rute kuti pamene ntchito yopuntha ikafika kumapeto ndipo kuti amaliza kuseyama pa chakudya cha madzulo ndi mapemphero ayenera kupita ndi kukagona ku miyendo ya Boaz. Ndipo pamenepa ndi pamene akamuuza zoti ayenera kuchita. Ndiye mwachidule tikunena kuti iyi inali njira yomwe mkazi wa masiye amamuzira mbale wa mamuna wake kuti ayenera kulowana naye. Ndipo ichi chimachitika ndithu pa gulu la wanthu monga mujananena kale. Tele nenetse pano kuti maganizo akuti chinthu china choyipa chikhoza kuchitika ndi maganizo amene akusonyeza kuti sitikudziwa za amene pamakhalira pa bwalo ili lopunthirapo tirikwa. Verse 7. Ndipo aratha Boazi kudya ndi kumwa, nusekelera mtima wake, anakagona kuthungo kwa mulu wa tiriku, nadza iye kachetechete, navundukula kumapazi wake nagona. Ndipo kunali pakati pa usiku munthuyo anadzidzimuka natembenuka. Ndipo taona pa mapazi wake pagona mkazi. Tsono taonani zimene zachitikazi pamene Boazi wagona, tikuona Rute akupita kachetechete navundukula chofunda chake kumapazi. Ndipo chifukwa chakuti anali kuva kuzizira anauka. Ndipo pomwepo anaona kuti anagonako mkazi. Verse 9. Nati iye ndiwe yani? Nayankha iye, ndine Rute mdzakazi wanu. Mumfunde mdzakazi wanu chomfunda chanu pakuti inu ndinu wo ndi wombolela cholowa. Pano Boazi wauka ndipo akumufusa Rute kuti ndiani. Iye akuyankha kuti ndi Rute amene afuna kuti alowane naye pakuti ndiye womuombolera cholowa chake. Mwanjira ina Rute anali kumuza Boazi kuti iye wafika kudzafuna chitetezo kwa iye popeza ndiye munthu amene analozedwa ndi Mulungu kuti akhale wonteteza wake. Okondedwa anzanga a Paulendo, nkhani iyi ikutiphunzitsa kuti ife tiyenera kutenga Yesu Kristu kuti ndiye woti wombola wathu. Tsono taonani kuti Rute akulankhulidwa bwino ndipo palibe mawu ena amene Boazi akunena kusonyeza kukhumudwa ndi chimene Rute akunenachi. Ndipo izi zikutanthauza kuti Naomi sadalakwitse popereka upangiri wa munthu woyenera kuwombola Rute. Tere Boazi akudziwa kuti zimene Lute anali kufusa ndi zinthu zimene zinali zoyenera ndithu. Ndipo sadayikapo mawu ena achipongwe ayi. Tiyale chifukwa china ndi chakuti Lute anaonetseratu makhalidwe ake wokoma kumunda pamene anali kukunkha. Verse 10. Nati iye, Yehova akudalitse mwana wanga. Chokoma chako wachichita potsiriza pano. Chiposa chakuyamba chija popeza suna tsara anyamata angakhale wosauka angakhale achuma. Mundime ino akulankhula ndi Boaz. Iye akuyamikira Lute pakuti wasankha iye kukhala womuombolera cholowa chake. Taonani iye akumuyamika iye kuti pamene amabwera kuchokera ku Moabu sanaonetse mtima wakuti anali kufuna mwamuna woti amukwatire ayi. Ndipo kuti wasankha Boaz kuti amuombolere cholowa chake. Ine ndikuona kuti popeza anali atamukonda kale ayambapo tsopano kuchita chotheka kuti pakhale chikonzero chaukwati tsopano. Okondedwa anzanga paulendo, izi ndiyo nkhani yochititsa chidwi kwambiri. Inu ndi ine ndife anthu ochimwa, ndipo tifunadi munthu wina woti ombolera cholowa chathu. Uyu ndiye Yesu Kristu amene anafa chifukwa cha machimo athu popeza anatikonda ife. Mwanjira ina tukunena kuti nkhani iyi ya Lute ndi Boaz ikuonetsa kuti munthu afunikadi kumuuza Yesu kuti amuombole. Ndipo chinthu chokondweretsa ndi chakuti chikondi cha Yesu chili chikhalire pa ife. Tele ndi chinthu chomukondweretsa kwambiri kuona inu mukupita kwa iye kuti akakupulumutseni popeza wakhala akukudikirirani. Tsono pano tiyenera kuyamika Mulungu chifukwa cha mpulumutsa amene tili naye mchanjano pachifukwa chakuti pakati pathu pali nkhani yachikondi. Tikutanthauza kuti Yesu anatikonda ife ndipo anadzipereka yekha pachifukwa chakuti atipulumutse ife. Verse 11. Ndipo tsopano mwana wanga usaope, ndidzakuchitira zonse unenazi pakuti wonse apamudzi wa anthu amtundu wanga adziwa kuti iwe ndiwe mkazi wa ulemu. Pano ndiyambe ndimawu akuti ndi chinthu chochititsa chidwi kuona mmene mtsikana wachilendo mmene walandilira ulemu pamene anayenera kukhala wakunja mBetelehemu. Izi ndi zoona chifukwa malamulo a Mose sanali kulola anthu aku Moabu angakhale anthu a Amoni kulowa mu mpingo kapena kuti kulowa mgulu la anthu a Mulungu. Mukumbukira paja Naomi adamuuza kuti panalibe mwayi wokuti akhoza kupeza mwamuna, ndipo Lute analata vomereza kale chinthu chimenechi. Koma chodabwitsa ndi chakuti mu Betelehemu munadzala ndi mbiri ya Lute malinga ndi zimene adachita kulondola mpongozi wake kusiya dziko lake ndi anthu akwawo. Anzanga, ichi ndicho chimachitika pa Chikhristu. Munthu akatembenukira kwa Yesu amasiya zake zonse angakhale abale wake womwe. Verse 12. Tsopano ndipo zoonadi ine ndine wakukuombolera cholowa, koma pali wakukuombolera woposa ine. Pano mwina tiyambe ndifunso lakuti kodi Boaz anadziwa bwanji kuti panali munthu wina amene anali wapafupi ndi Lute? Yankho ndila kuti Boaz anayenera kuti anafufuza kokwanira, kotero kuti ndi chifukwa chake amadikirira kuti ayambe ndi Lute kunena kuti amukwatire. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti Boaz amaganizira kuti iye akadangolankhula msanga mwina Lute akadafuna kulowana ndi munthu wina uja. Mwanjira ina ndikunena kuti munthu wina uja pokhala amene anali kufupi ndi Lute anayenera kupatsidwa mwayi woyamba kuti alowane naye Lute. Tsono pano Boaz akunena kuti iye ali wokonzeka kumuombola Lute, koma adikira zimene munthu winayo angalankhule pa nkhani imeneyi. Verse 30. Gona usiku uno ndipo kudzali mmawa akakuombolera chabwino akuombolere, koma ngati safuna kukuombolera pali Yehova ndidzakuombolera cholowa ndine, gona mpaka mmawa. Tsono ndikuona Boaz kuti sakudziwa kuti achite chiyani pa nkhani iyi tsopano, popeza sanali kudziwa zomwe nzeke uja anganene. Komabe ngati munthu amene ali ndi chikondi palute, ayenera kukhala ndi njira ina yomwe ingamuthandizire kuti awombolebe Rute uja. Iyi ikhoza kukhala njira imodzi yakuti amulepheretse munthu wina uja. Bowazi akuonetsadi kuti ndi wokozeka chifukwa akutchula kawiri kawiri zambale wachiwombolo woyenera kuti ndiye amuwombole. Tsopano nkhani akhala akuyikamba usiku ndipo Bowazi akumuza Rute kuti ayenera kugona popeza kukali usiku. Bowazi anali kutanthauza kuti Rute sanayenera kubwerera ku Betlehemu usikuwo ayi chifukwa cha umbanda omwe unali kukula mmisewu ya Betlehemu. Ndiye mamawu awa tikuona di kuti Bowazi akugwira di ntchito yoteteza Rute ngati munthu wowombola cholowa chake. Aza, iyi ndiyo ntchito yomwe akugwira Ambuye Yesu lero pakali pano ngati yemwe ndi wowombola cholowa chanu ndi chaine. Tamvani mawu amba Mateyu 23 verse 37. Akuti, ha, Yerusalemu, Yerusalemu, amene umaphaneneri ndi kuwaponya miyala iwo otumidwa kwa iwe. Ine, ndinafuna kangati kusonkhanitsa pamodzi ana wako. Inde monga thadzi lisonkhanitsa anapiye ake mmapiko wake. Koma inu simunafuna ayi. Verse 14. Nagona kumapazi wake mpaka mmawa na alawilira asanazindikirane wanthu. Pakuti anati, chisadziwike kuti mkaziyo anadza popunthirapo. Pano Bowazi sakufuna kuti mbiri yakuti Rute anapita kukagona kumapazi wake idziwike. Chifukwa chakuti munthu wina uja akanava izi ndiye kuti akanakuoza njira ina iliyonse yakuti ilepheretse Bowazi kumukwatira Rute. Ichi ndicho chikondi chomwe anali nacho Bowazi pa Rute uja. Taonani, angofuna achite yekha osati pa chigulu ayi. Komanso ikanakhala mbiri yoyipa kwa anthu amene amamufunira zabwino, ndipo nthawi yomweyo anthu oyipa aja akanakuondwa pamenepa. Okondedwa anzanga paulendo, phunziro lili pano ndi lalikulu lakuti akhristu ayenera kuyesetsa osati kupewa chimokokha, komanso angakhale kupewa mbiri imene mbiri yoyipa. 15. Ndipo anati, bwera nacho chofunda chako nachigwira iye, ndipo anayesa miyeso isanu ndi umodzi ya balele naseza, atatelo analowa mmodzi. Ndipo pamene anadza kwa mpongozi wake iye anati, wapeza bwanji mwana wanga? Pamenepo anafotokozera zonse ananchitira munthuyo. Tsono pamene Rute akupita mmawa, Bowazi akutenga balele wochuluka ndi kumupatsa Rute uja. Iyi ndiyo mphatso ya chifundo. Pano Naomi akumulandira Rute mwasangala, ndipo Rute akufotokoza monga momwe zinakhalira usiku uja. Verse 17. Natiso miyeso iyi isanu ndi umodzi ya balele anandipatsa, pakuti anati, usafika kwa mpongozi wako wopandaka. Ndipo anati, khala ulipo mwana wanga mpaka udziwa umo ukhalire mlandu pakati pa munthuyo. Sadzauleka mpaka atautha mlanduwo lero lino. Naomi walandira mphatso icha, komanso wava mmene Bowazi walankhulira. Ndiye akumulimbikitsa kuti sayenera kutekeseka kapena kukhala ndi nkhawa ayi, popeza iye anali kudziwa kuti Bowazi anali ataonetsa kale chikondi pa Rute, kotero kuti kunali kosatheka kuti angokhala chete ayi. Ndipo akupitilira kumulimbikitsa kuti ayenera kukhala ndi chikhulupiriro mwa Bowazi kuti ntchito yonse yowombola athana nayo yekha. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndi chinthu chochititsa chidwi kukhala ndi mpulumutsi amene mukhoza kumukhulupirira inu kuti ndiye wowombolera inu ndi ine. Tere iyi ndiyo mphatso yayikulu pamene anagwira ntchito yonse yopulumutsa ife. Ndipo inu ndi ine tili kuyitanidwa kulowa mu mpumulo wachiwombolo cha ntchito yomwe iye anaitiliza. Imvani mawa ya Yesu, amina adani na pa Yohane 17 verse 4. Pamina adani, ine, ndale mekeza inu, padziko la pasi. Mene ndina tiliza, chito imene muna ndipata ndichite. Tuna Yesu, anatiliza nchito, yopulu muta inu ndine. Pamina anapachikidu wapa ndanda. Ndipo pa Yohane 19 verse 30, ndipo pamene adati ndika, kunena kuti, kwata. Kutanthauza kuti, chito yopulumusa inu ndine, inatela pantanda. Pamene Yesu anapachikidwa apo. Anzangu, ndikunenetsa kuti Yesu analipira chilango cha machimo anu ndi machimo anga. Kotero kuti, sikofunika, kapena kuti, sikoyenera kugwira nchito kuti tigule chipulumutso chimenechi. Ayi, okondedwa anzanga paulendo. Ndifuna kutsindika kuti chito yowombola ndiya Yesu. Ndipo ife tiyenera kungolowa munchito yomwe iye anayigwira kale mmalo mwathu. Taonani tsono, kuli ntendele kwa wonse amene akhulupirira iye pakukhulupirira kuti anatsiriza nchito yonse yowombola miyoyo yathu. Ndiye tiyenera kuzindikira kuti inu ndine ndife woperewera. Tilibe mwaife ni mpavu yowombola mioyo yathu. Chofunika kuchita ndiye kudza kwa Yesu ndi kulandira chisomo cha chipulumutso. Mwa chisoni pala anthu ena amene amakonda kukamba nkhani ya makhalidwe awo abwino, mabanja wawo komanso kumadzita mandira chifukwa chokhala membala kapena kuri chifukwa chokhala wa mpingo wawo wakuti wakuti. Anthu amenewa ama ganiza kuti pamene ali mumpingo angakhale mpingo wawo umene akuganizira kuti ndi wabwino. Ama khala ndi maganizo akuti afikapo kotero kuti akhoza kulandira chipulumutso. Kani si meneyo sizidi choncho ayi. Ndipo ndikunenetsa kuti Mulungu salandira nchito ina iliyonse imene inu ndine tinga igwire ndi cholinga chogula chipulumutso. Ayi, okondedwa, chito yowombola ndi yake ya Yesu. Iye amene anakwezedwa pa mtanda monga mwa munthu. Tavani mau apa Yohane 3 verse 14 mpana 15. Akunena kuti monga Mose anakweza njoka mchipululu, chotelo mwana wa munthu ayenera kukwezedwa kuti yense wakukhulupirira akhale nawo moyo wosatha mwa iye. Haleluya. Tsono mukhoza kuona kuti mau awa akungotsindikabe panchito ya pantanda yomwe Yesu anagwira kale. Tele izi ndicho cholinga chomwe Yesu anadzera mdziko lino lapansi mzaka 2000 zidapitaso. Onani olemba Hebrews 10 verse 5 akunena kuti mwa ichi polowa mdziko lapansi anena sembe ndichopereka simunazifuna koma thupi muna ndikozera ine. Nkhani ili pano ndiya kuti mchipangano chakale tipeza kuti nyama zinali kuperekedwa nsembe. Ndipo sembe zosezi zinali kuperekedwa ndi cholinga cholozera kwa Yesu Kristu ngati sembe ya ikulu imene inaperekedwa kwa anthu a dziko lonse lapansi. Tele chikhalira kwa inu ndi ine kulandira sembe imeneyi kuti tikapulumuke. Yesu yekha ndiye mpulumutsi. Palibe wina. Ndipo sadzapezekanso ayi. Ndipo ndikofunikanso kudziwa kuti ngakhale chikhulupiriro choka sichingathe kutipulumutsa ayi. Koma Yesu ndiye. Mtumiki wina wa Mulungu wa ku England mzaka zapitazo za mbuyo ananena mawu amenewa kuti sikungokakamira Yesu goka kumene kungapulumutse munthu ayi. Koma Yesuyo ndiye. Ndipo sikukhala ndi chimwemwe mwa Yesu yekha kumene kungapulumutse ayi. Koma Yesu ndiye. Komaso sikukhala ndi chikhulupiriro ngakhale kuti ndicho chimene chimathandiza. Koma mwazi wa Yesu ndiwo. Haleluya. Ndiye tiyeni timalize ndi mawu akuti chikhulupiriro ndi mene chimathandiza ife kuti tifikire pogwira chipulumutso. chimene Yesu anatigulira kale. Tere inu ndi ine. Tienera kungokhulupirira mwa iye yekha basi. Lelo tilekeza pano. Koma timakambirana kuchokera pa Rute chapter 3 kuyambira verse 14 mpaka na 18. Pamene taunika kuti Rute wamuuza Boazi kuti ndiye mbale womuombola iye. Ambuye adalitse inu. Amen.
Amen. Amen ya nani mbale Osman. Chilola manda utsugulela kusantula buku lopatulika kuyambira ku Rute chapter 3 tinambira verse 4 tinalikizira verse 18 tamva zambiri za Rute ndi Boazi. Ukozonena kuti ayi zimvere mtolo makera watu ndi tisantule Bible box 52 Lilongwe. Tisantule Bible box 52 Lilongwe Malawi. Email ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Akalama SMS 0 5 0 0 2 2 2 0 5 0 0 2 2 2. Ambuya udalitseni.